Kirabe nokufu do to tawadon le leedi di on jettama on beltanama yewtere meden handen alarba en kalata na fa handen sigilana gol kawrital mangal ko habudo fina tawad wonno SNC kawrital gal do jointengal kilal mudum no gahe e gwabal le leedi meden hitande 2024 delle sakirabe e lingal do kawrital puddowal nyande no gahe e jeddi lewru avril hitande uina didi e no gahe e nay wodi du timo wala nay lewru me hitande uina di eno o gay enay bale kewde na ngoddi e segilo mango no watta fa heba potta wodi ada dokke tawetede don fu ndele sakirabe e do don woli tugator ndaro en duwono troupe bi etedo lamogo ya ndele sakirabe en daran golleji bedo segilo mu ko noy wordi sabe so on dari yo waldere hawrundurore dum wono yimbe wurdube e malal so alla jabi du en daran ndewgo centre sud ndele sakirabe tondu troupe go oto na wi e Ted Beogo de sapone ndele sakirabe so alla jabi en daron kamboydu segilu mu boy noy worri e le dedo yewtere sakirabe fadde meden omtoyde yewtere dem holita onko sakike modo monire dikko kamoni yeso micro
enja SNC
en ja SNC no kolirano don illa ma e pudde ni ndelle wo troupe mbietedo lamogo ya tawado tugan on ndelle waldere ndedo kaudinde e kimi e gami ko buri hewde fu nayebe sukabe wodi do wurdube e malal ndelle sakirabe waldere ndedo joina kana gillama noga e jeegom lewru desambre hitane uina didi e sappo e joy dum don du yo abi ko to anditirtede Jacob Drabo kam joini ndedo waldere pahamondu lamogo ya haja kana firtude sakiragu e julare ndele waldere ndedo nangtawa ele eglise maudo anditirtedo eglise katolika todu yimobe mabbe na kawliti na ngoni na gada ko mbawi fa heba ekito gollal mubwe fa woda wodi mbawtangal fa woda e do ardangal maudo mubwe ndele sakirabe no otantodo studio yafa ton wono Adama Baro tawama ele sembindina gol mabbe fabe mbawta golle mabbe o fa woda fabe porta dum no golleji ko habudo SNC hitande United e no o gahe enay sakira meden mballitan en dum firte fulfulde fa pamen ko be gondi handenni
ko watta lebbi hande na kawrital wiyetengal lamugo ya na kawra kil didi le jeddire fufa ngada jimin beldi dum du yo wakati jigolle mabbe kawrital gal do no be golla sanne wakati fu no watta fa golleji mabbe njara yeso fa handen li wakati jidi be ngoni handen di yo no watta fa be sigilano kawrital mangal jo intengal li gallure bobo julaso kawrital gal du yo jeddire fina tawa le golleji ko habodi e jeddire fina tawa ondu na hani tawa mun fu na wawi gollal mudum fa wodi Sheikh Assimi Paré kanko noddirte do le pacha yo hore jo kawrital gal do
Nous sommes sur l'air.
Men gonayno namen ikito ko nyaki fu namen ikito labe didi leji ilde arande nenen men noddi neddo gondudo andal ko habnduri e munkaliji durdo waga dogo wali do en fa wallita men men ciwunduri ikitagol amen golle joninka nyende fu homen ikitoto men kebi hebude lumde nayo erde e rawani hikande en yela amen li tatu arande e hitande hikande men gadan haddu ko men bawi fu fa men kebe men juttina donnen
les trois premiers
Yimugol fa woda fa jimi din don jada e duko gineji jimirdi dum won non ko kawrital gal do darani le kawrital to gonden jonin do be fube darakin be kettini tindinoji pol kusube kanko du yo jangino jimi o warana du fo o wallita kawrital lamgo ya bangal golleji mu boy
Si la pour
mo wona en do examen lita be fa heba be ngada fa woda kansi group ON nam holibe ko heddi no o seeda tan haani biiditeede no be mbawi sanne joninka wo wallitinde be fa heba tawe be kibi goddum e seeda e li don en ko be mbowaano yiide nam mila sallabe keban lumde lobbere e SNC ON sabu na mbawi mi warayno do en fami hollitabe wo dum wonno ko waddi kam
vraiment
li kawrital himbe sappo e dido gal nen baawi yude weltare wodi fa hande na gondal lobbal hakkunde himbe beedo no be nangondiri sanne wodi du teddengal mangal woni hakkunde mabbe en kettino iren drabo jimo goto li mabbe.
Nous sommes en train de nous préparer pour la compétition pour la SNC.
Domin Sigilani SNC on. Jati warindari. Noy goleji in jarata. Minen kawrital amin. Nomin nangondiri sanne. Dum fuyo hune ku wodi. Wadi lebi handen. Komin Sigilanto SNC on. Hika dukoy so Allah jabi. Minen ardoto.
Vraiment remporter la victoire cette année.
Le balde ngaroji so Allah jabi jeddire finatawa le bobu julaso uddita ndambule mudum kawrital lamogo yarbe kollitiki kambe kayno be segilani dum fa wodi wodi du no be anni wadde ko be mbawi fufa be ardo himbe kawrital gal do na koli ko e mubboy wodi du no be koli golleji mabbe amma fay e dum don na wodi fa handen ko hibbidai le golleji mabbe hunde du ko hollitinta horejo kawrital mabbe.
L'électricité
nous a pas ba kunge en nata na golleji amel tila sinona min luy groupe fa heba wallita men e donne dum wonno tidal amel e wakati o en wodi du na men gondi tidalaji ko habonduri e kaddule de men jeyi bornade tenen e gineji dinen haddu dum fu o nyamaade men adiri dum sabu men kebay mballa fay goto dum warayno wiide na men gondi e tidalaji ko habonduri e buudi e tawti fa handen gineji.
Le balde ngaroji kawrital gal do notantobe province du Suru wodi fa handen bukul du muhun be keban tawede le jeddire finatawa jo intedo bobu julaso no be anni du wadde ko be mbawi fu no watta fa be keba be njaha yeso ko habodi e golleji jeddire finatawa on don.
Enjaha SNC fa handen hala dum no segilo kawrital ko habudoy SNC juddintengal kilal mudum no o gahe e gwabardi leedi meden le hitande uynaadi di e no o gahe e nay sakiraabe delle aljumaare kawrital gal do omtata dambude mudum ili don du bale tawetede ili don fa heba porte ngal do kawrital na tawa walder wi'etende troupe ted beugo de sapone delle sakiraabe be do tawabe li ndewgu centre sud leedi Burkina Faso nangon di segilo mu wodi do ko buri heewde handen wo rewbe goni li deedo waldere na cegili fa heba yenga dum wonno do to jimi e gamin gadete no watta fa kam boydu keba adda dokkal gal do delle sakiraabe o funa wondi segilo mudum fa heba adda dokkal ko habbodo e kawrital joggindantengal fina tawa leedi Burkina Faso Sada Safo no tanto do studio yafa ton o kam wadani en deedo yewtere sakira meden pirtanan en dum e fulfulde papa me fawod
le mbelu leki troupe ter beogo europe sapone ngonana na kilni golleji mubbo le bangere mabbe kawrital gal do yo kawrital surba yo jangobe jetato kambe dukoy be nyimitinta ko na jimi e bami kawrital gal do be puddi kambe dukoy segilanade jeddire fina tawajo intengal kilen noga e gwabal mudum le bobo julaso Apollinaire Wedraogo kanko woni horeje kawrital gal
bien pour la répétition
ikitago gulden men gadata no nyende asefu e tawti alan sinini na men kaja bidude nyalane tata berde e ikitago gulden sinwana men jaha fa dagu alarbani en lasaraj men keban timminde faraji yamde sappo e jeetati lasaraji dum na wawi yaade e hoore fa yamde sappo e jeenay falto minitaaji cappande tati
19h30
SNC hitande ujunaji didi e nogay e nay odo kawrital tende beugo juroobe sapone jotti be le wuro kumsaga no be tinniti sanne e golleji mabbe muradu mabbe duko yo arda de ko habodi fu e gollal mabbe no watta fa dum lato duko yi sukabe be do gonana na nyimita bomi fina tawa leedi meden Burkina Faso to be ngoni handen handen do be segilana ke SNC o fawodi hunde du ko hollitinta kaybo golleji kawrital gal do Zakaria Sawadogo noddirte do Zaki
il faut dire avec la
ko wawi hollitede e troupe tendre beugo mo comme saga men gonay no e hantila gol igita gongolde dum wonno ko men bandata na men bi'a wakkati gomma non andi sini wi'a masalla e hantilagol tawan gudum na wunna biidite donne suka benen kambe ndu gadi haddu ko baawi fu minen ikintino bendu na dum woni joninka e hantorde yaade a men kantilek e hullitinde nuy mi yarata na mila men gonan e li wawto onne
yoko watta duubi sappo e go'o ko kawrital sukaɓe ɓeeɗo ngatta golleji ɗiɗo ɓe keɓi laataade naaɓo wooɗi joyɓo ley duuɓi cakitiiɗi ko haɓɓodi e SNC Apollinaire Widrawgo o hollita muraduuji makko mawɗi ɗi o miijanta sukaaɓe makko ley SNC hikka oɗo
hitaande hikka nde ɗum laatata ko hono édition ji paltiiɗi ɗi en sabu min naatan li heɓoɓe mbalji taari sini ni yimɓe tato ittaama troupe tendre beugo on tan indem no woni
Amadina tendre beugo kanko yo bomoo gooto kanko duu yo muradu on ɗon ni o wondi mo miije duu keso Allah jaɓi kanko e banndiraaɓe makko ɓe keɓan hoƴugol dokkal ngal
namin kaaja laataade hoore booba jula suto en famin gartira coupe on en sapone
muraduuji kay no ɓe ngondi e muraduuji keewɗi amma saɗɗaaji keewɗi kaɓɓodiiɗi e jawdi duu no ɓe kawra ɗi en kettino Apollinaire Widrawgo hoorejo kawrital ngal ɗo ko haɓɓodi e rafi jawdi
namin gondi e saɗɗaaji sanne ko ɓuri fuu ko haɓɓoduri e buuɗi ɗin en sini ni na ekkintine sino wona tawe on ñaamniiɓe woɗi njarnooɓe wakkati gomma sino wona tawe a tewnoyi sukaaɓe nen sabu sara woɓɓe en fapaamana tiiɗi sanne woodi kasin a waawa naatude ley ettu tawe kaddule ɗe nganndunoɗaano ɗenɗen ɗenɗen ngattata faa hannde sini ni o naatidi ettu e kaddungal ngal ɗen ko wartude kasin sini ni on keɓi mber ko ak suɓeede sino wona tawe on mbayliti kaddule ɗenɗen ɗum ɓen fuu o tiiɗallaa
jeɗɗiire finatawajo intengal hikka ngal yo ɗum hunde mawnde hokka sukaloye dewon koye ƴuuroɓe sappone to ɓe ngoni no ɓe ñimita bomi ɗin no ɓe ngondi e muradu mawɗo yoke inde kawrital maɓɓe limtu e ley indeji kawrite daraniɓe finatawa leydi meɗen Burkina Faso
en andita fu
en andita fuu sakiraaɓe ndelle ko nanoton julaaso ba misiide mawnde tawaande boobo julaaso ɓurnde fuu hinɗude ley leydi meeɗen ndelle sakiraaɓe en keɓan firtaneede ɗo en puɗɗe majjum wooɗi duu noye ɗum tawra hannden hannden en kettino sakiike meeɗen Yusufu Diallo firtan ɗum e fulfulde fapaame
la moska été construit
juulirde nden yiɓuɗo ɗum wiyata kene imam sanu sakidi gawsu o janngi duu dow ɗo janngino ɓur'aana almami samori Touré Samori Touré du juule nde ɗon misiide rakatiji goɗɗi de witi e hamde muɗum wakkati mo tubako en kokki kiñi misiide ñiɓa yo 1880 amma ɓe ngaruɓe tawinde non min ƴami min paami mawɓe mbenanake misiide nde ñiɓa kana hakkunde hamde amin bamande e Mali Sikasso kanko yo kaɓetenoɗo mawɗo o heɓino jaɓi gure kewɗe e boobo ɗo fuu Cheba Traoré o wonanano bama kiloji capannay e joyi e ɗo ɗum waɗana dow ɗo amin ɗo illa 1871 ndele ɓe mbi'i ñiɓugol ngol fuɗɗana 1873 yaade mais keɗum laati yaade yaade ɗum fay goto taññora e wakkati mum e pay pay arande nde sukaaɓe rewɓe woɗu fa hannden eɓe ɓaŋaaka e ɓaŋaaɓe rewɓe ɓe ndima e fuu naatata toon yo rewɓe mawɓe rimuɓe faa mbitti ɓeyngu mbaawa rimi gasin mbaawi naatugol toon amma hannden diina o ɓeedake woɗɗake sanne ɗum waɗi de misiide nde ɓeeda dow ɗo rewɓe ɓe ɓaŋaaɓe ɓe ndima e ɓe ɓaŋaaka fuu illa 1880 arande nde paamo misiide ñiɓira kana leydi faa hannden e huɗo wooɗi faa hannden e ndiyam wooɗi faa hannden ɓeydino nebam kaareeji sabu yimɓe arande mbe enanake so ƴoonde toɓi tawi leydi ndi no hawrite e nebam fuu o njiyan leydi ndi mootataako so nebam ɗan no wonɗon sabu de yimɓe meɗen arande ɓe ngalaano hakkillo ngaɗa peraaji ɗe annduɗen hannden ɗe fa misiide nde ñiɓe ɗum adi ƴuude hitaande faa yaande duuɓi sappo sabu de gure noga e ɗiɗi ɗe boobo jeyɗe kamɓo ñiɓi misiide nde ɓe aatakine ɓe ñiɓiri puɗɗe ɗo ɓe ñiɓi seeɗa ɓe njuuli ɗon faa waɗi hitaande ɓe ñiɓi gasi ɓe njuuli ɗon waɗi hitaande noon ɓe jogori ɗum faa ɓe njottini ɗum amma wuro fuu aadingo ɗum wi'atakena siya inde boobo paypay yo siya boobo jila soka tubako en kokki nde ɗon inde o wi siya satre legema bamba dara e sakabi nde a alsilami nde a wana alsilami nde a kristo cofe ke laatiɗa fuu yimɓe fuu darake misiide nde nyibama en le nyibugo gol do darete nyibe kanji sappo jeetati njogi sappo jeetati du nandal na yimbe wado be chapanay en joyo so adi chapanay en joyo fa sappo jeetati fu a ummo do eta ko na yimbe kemen jeetato e sappo
on se retrouve a 810 personnes.
Di sakiraɓe worɓe rewɓe nokku fu dow to tawanoɗon no kettininde ɗo yewtere on jettama on beltanama duu ɗo du mbaynodirten e dow jimol meɗen Kadija Ba adunaru yo balɗe ɗiɗi golliren hakkillo duu ɗo mbaynodirten sakiraɓe miccina on ko sakike moɗon monire dikko kam wonno yeeso micro woɗi du so Allah jaɓi yewtere meɗen nde studio Yafa waɗata lasara lasara so Allah jaɓi en keɓan ɗum jaango sakiraɓe ndelle duu ɗo mbaynodirten do hokko en jahango e jam fa keɓe yewtere wonde bangal yewtereji studio Yafa waɗanta en.